any chief, any assistant chief ambaye atapatikana ya kwamba ameregister watu ambao sio wa Kenya, tutamchukulia tu. Bila usalama, bila amani, bila utangamano, hatuwezi kupata maendeleo.
Gudoomiyaha amniga u qaabilsan dawladda dhexe gobolka Waqooyi Bari, John Otieno, oo shalay soo gaaray magaalada Mandheera, ayaa kulamo kala duwan la qaatay laamaha amniga ismaamulka Mandheera, gudoomiyaha xaafadeedyada Bariga Mandheera, iyo waxgaradka ismaamulka. Gudoomiyaha oo ka hadlay xaaladda amniga ismaamulka Mandheera ayaa xusay in muhiimadda koowaad ay tahay in shacabka ay ku noolaadaan, ku ganacsadaan si cabsi la'aan ah. Asagoo ugu baaqay gudoomiye xaafadeedyada in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago weerarada iyo qaraxyada ay Al-Shabaab mararka qaar ka geystaan deegaano ka tirsan ismaamulka Mandheera.
Jukumu letu kama watawala kuhakikisha ya kwamba wananchi wanaishi kwa amani, wananchi wanaweza kuendeleza biashara zao bila hofu, bila uoga wote. Na hii itawezekana tu ikiwa tunafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu zaidi. Nimeweza kuongea na county na sub-county security team, na tumeweza kujadiliana na tumeweza kuweka mkakati ya kuhakikisha ya kwamba we deal firmly with the Al-Shabaab threat. Lakini tumetambua ya kwamba Al-Shabaab wanatumia intelligence kutekeleza wajibu wao. Na sisi pia inabidi sasa tuongeze kidogo ile kiwango ya intelligence gathering yetu. Na wale ambao wanaweza kutusaidia na information kwa njia ya intelligence ni chiefs na assistant chiefs, wale wanatoka kwa kule masinani. Kwa hivyo lazima uwe katika mstari wa mbele, upeana information kwa the security officers wale wako hapa, ili waweze kutekeleza wajibu wao vilivyo.
John Otieno, gudoomiyaha amniga gobolka Waqooyi Bari ku matalo dawladda dhexe, ayaa dhanka kale tilmaamay in aan la aqbali karin in dad aan Kenyan ahayn la siin karin sharciga dalka, asagoo digniin adag u diray gudoomiye xaafadeedyada.
Hatuwezi kuwa na watawala ambao wana register foreigners. Hatuwezi na tutakubali. Any chief, any assistant chief ambaye atapatikana ya kwamba ameregister watu ambao sio wa Kenya, tutamchukulia tu. Straight away we will interdict you and process your exit from the service.
Sidoo kale gudoomiyaha amniga gobolka oo kulan la qaatay waxgaradka ismaamulka Mandheera ayaa tilmaamay in ajendaha koobaad ee dawladda uu yahay amniga. Waxa uu tilmaamay in nabadgelyo la'aan aan la sameyn karin wax mashaariic horumarineed ah.
Bila usalama, bila amani, bila utangamano, hatuwezi kupata maendeleo. Hatuwezi kuongea juu ya elimu ya watoto wetu. Hatuwezi kuongea kujenga mabarabara zetu. Kwa hivyo, kwa serikali, agenda number one ni usalama, amani na utangamano ya wananchi kwa jumla. Na wazee, vile nimesema hapo awali, ni kiungo muhimu sana kutekeleza mambo ya amani na usalama katika kila sehemu ya nchi hii.
Abdi Ghaffar Umar Ibrahim, Abdi Ghaffar Habi, Warbaahinta Istaa, Ismaamulka Mandheera.